Atuagizi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatobea mikosi, tunalindwa na sabodi peke.
Kibana ba
Batman
Chupamkana Charles.
Anasema rumbaya rumbaya kulini na nafanya makusudi kushindeza chuki zao. Tena wanafiki bado nakula nao. Na haini pishi da riziki ya watoi wao. Ex wangu anatamani ni achiki, mifubaye niishe ni dhaliliki. Adui zangu anatamani waniziki, niwe choka mbaya na mwisho ni filisi.
Atuwa kisi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatumbea mikosi, tunalindwa na sabuni peke.
How 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 how? Wana nisema mimi hawauni yao. How 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 how? Wakiomba mabaya yanarudi kwao. How 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 how? Wana nisema mimi hawauni yao. How 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 how? Wakiomba mabaya yanarudi kwao.
Atuagizi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatumbea mikosi, tunalindwa na sabuni peke. Tena wanafosi kutuona tunabosi, wanatumbea mikosi, tunalindwa na sabuni peke.
Na hao marafiki wanafiki tunaishi nao, wanachuki kadhaa labda tunaishi kwao, wanashindwa kurisi nyumba na mali za baba zao. Chakushangaza wanarisi tabia za dada zao.
Ex wangu wanatamani ni achike, nifubai niishe ni dhalilike. Adui zangu wanatamani nizikwe, niwe choka mbaya na kesho ni filisi.
Atuwa kisi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatumbea mikosi, tunalindwa na sabuni peke. Tena wanafosi kutuona tunalosi, wanatumbea mikosi, tunalindwa na sabuni peke.
How 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 how? Wana nisema mimi hawauni yao. How 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 how? Wakiomba mabaya yanarudi kwao. How 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 how? Wana nisema mimi hawauni yao. How 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 how? Wakiomba mabaya yanarudi kwao.
Atuagizi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatumbea mikosi, tunalindwa na sabuni peke. Tena wanafosi kutuona tunalosi, wanatulea mikosi, tunalindwa na sabuni.